Rest in peace, Mze Charo. Oye ban, wana nitupa na wana mchua. The Black War.
Bye.
lako.